mukawefube owokuongera okutema empenda ez'okukuuma obutonde bw'ensi naddala okukomya okutema emiti waliwo bannamikago abakwataganye n'amasomero okulwanyisa embeera ey'okusaanyaawo obutonde bano bongedde okukkaatiriza omukago gwabwe n'amasomero agali ku musingi gw'ekkanisa z'obukristaayo okukakasa nga gano gakyusa ne gatta ku kufumbisa gaasi nga gava ku nku omulabirizi w'obulabirizi bwa South Ankole Bishop Nathan Ahimbisibwa agamba tibakkiriza enkola eno okutandikira amasomero gaabwe babeere munyeenye okulaga amatendekero n'amasomero amalala nti basobola okussa ettoffaali kukuuma obutonde bw'ensi nga bakyusa okuva kufumbisa enku okudda ku gaasi ye Senkulwa Vivo Energies Uganda Joanita Mukasa Mmenya abeawomya omutwe mu nteekateeka eno agamba nti bakozesezza olusirikale lw'amasomero lw'abasomera lw'abakulembeze b'amasomero g'obukristaayo olugenda mu maaso ku UCU Mukono okwongera okubunyisa enjiri ey'okukuuma obutonde bw'ensi eri amasomero n'amatendekero
batwagala tubayigirize enkola ey'okukozesa gaasi mu masomero olw'engeri engeri gye bafumba emmere nyingi bafumbira abaana bangi n'olwekyo tuve ku nku tuve ku gaasi kijja kuba kitaasa obutonde kijja kuba kitaasa abantu endwadde ze bajja mu smoke ava mu nku n'amanda kijja kuba kitaasa essente ze mumala ku manda b'enku ate nga mukola ekintu ekiyonjo kisevinga obudde kubanga omuntu akozesa gaasi akola mangu nnyo okusinga akozesa enku.